Palazzo. Sucker free boss, bring up the easy Palazzo. Red Crow, drop the magic. Sucker free boss, king of the east. Team good music, bulletproof soldiers. Ugandan and proud education.
Bana Uganda,
tu ike okwe abariza.
Bana Uganda,
tu ike okwe wakiranga.
Bana Uganda,
tu ike okwe abariza.
Bana Uganda,
tu ike okwe wakiranga.
Ugandi so mudara ntunde kone meseza. Onda banzi kwa wo kwetiku sanyu siza. Genze, Uganda woyo gori na genze. Na tuliba kubutaka. Genze muliranwa woyo wali kudukirira. Genza tabala mawanga bendera nenji kusitulira.
Bana Uganda,
tuike okwe agariza.
Bana Uganda,
tuike okwe wakiranga.
Bana Uganda,
abasomese emiti emito mwe bali kusomesa.
Bana mubayigirize bagale
gwanga lyaffe.
Bagalane mu Luganda eno Uganda yaffe.
Juzi nagenda Kentucky ne bambuza Obama kido musisi java jemba.
www.mp3ugandanmusic.com.